nakupenda wewe, and I love you baby. Simsikize huyo, nimeka na mrembo, nimeka na mrembo, nimeka na mrembo, nimeka, nimeka na mrembo, nampanga vile nitamua. Kwa nini mempenda siku nyingi, ila nikashindwa kumwambia. Ungeniuliza bwana, kwa nini mimi nimeongea nini, ungeongeza umakini, huyu mtoto asinge nikimbia.
Sina cha kuzulia, imeniumiza sana, wani wewe.